pita majirani machokoto. Wana tamanya nipote. Niko naitoka long time, yeah, long time, yeah. Wish you smile kabisa ndo si choropoki. Sitamani hata nikose. Uyu ndo yeah, 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 yeah. Girl, I want to be my wife, really mama. If I see you every time, taringa. Nimekutana na kila time, umenipata. Nanipa mambo yote, yeah. Kipenzi changu changama, dozi na waumatizama. Fanya wainuka wainama, ayo. Jezesha nyonga waonyeshe simama. Kabla jua lijazama, si leo mpaka kiyama. Ayo, ayo.
Give
me love, give me love. I'm giving you more. Baba na mama yangu kuone.
Tu kwa baba na mama na ndugu marafiki wote kwa kujue yeye. Naomba kwa Mola tulinde usiku na mchana tukinge. Ujanizima mimi ni shapo wasio na juwaka. Sema jina gani ni kuite, ama sifa gani ni kumwagie. Nikikuona, napona, kwako tabani. Girl, I want you be my wife, ukweli mama. If I see you every time, nitaringa. Nimekutana na kila type, we umenipata. Unanipa mambo yote, yeah. Kipenzi changu changama, rozi na wamatizama. Fanya wenuka wainama. Chesesha nyonga wonyeshe simama. Kabla jua lijazama, sio leo mpaka kiyama.
Give me love, give me love. Now I'm giving you more. Bara mama yangu kuone.
Me love. Twende zetu kwa baba na mama nduku marafiki wote wakujue yeye.
Ibe kidogo mwenzako niko hoe kwako isendi popote. Na nimekuganda kakutosi nitoe baby, yeah. Ibe kidogo mwenzako niko hoe kwako isendi popote. Meni tulisa umeni paka upako baby. Hey, yeah.